Nesikia umangua, mebake majivu. Na ulize vinini likupendiaga sina majibu. Mwanamke gani umejiatu wivu? Akili ya pesa kume mtu mvivu. Shemi jampata mwingine mtu olivu. Mepita kushoto kinyola kulia mana sija kumisi. Sija ku... Na waza pesa utanambia nini mapenzi sitaki. Narudia tena sija kumisi. Sija ku... Ndelea kudanga sitaki kupangwa miso mshamba. Narudia tena sija kumisi.
Staki unachotaka kipolo akipaswi achana na mimi. Uomesha chacha fimbo ya mbali ya iwezi ni chapa. Huna mufundi unatoa famba. Huna mautamu sozi jilamba. Kwako situmishi mchicha ntakuwa mshamba. Ulona mifala kisa na jichanga. Sija kumisi fala hey. Haukuwa loyal kisa visentu katoka na vize kisa trip za zenji. Sija kumisi kupendi umona na zinyaga do nataka tuspendi. Staki kukukata ulijo na keki shenzi. Bonge la komwe utakula kwenzi usifo sipenzi. Shaweka exi kukupa tiki siwezi hey. Uwezi kwa wangu buu. Mana uchagwina na naikudu. Ukaisha zoya kuruka. Ungaiwa umesha chuja. Ufaiwa ushavuruga. Ukinyano sinifuate vunga. Wesa liti yuda
hey. Pack a refill. Get to look funny or get to the mill. And then when it's pop it's purchase in mood. I'm all about millions. I'm in a race. Stop calling my phone. Girl give me a space. She say I'm sweet. No give me a taste. She tell you come block. See you put text. Out of my mind. Ain't no debate. She will be talk when I meet me now. But no sick we tired. You feel me now. She say honey please. Mfanya touch papi kutaka kupigi show. Yeni song na fimbaga kwenye rose. Namba lambagi ni doors. Bila roof with the cool in the boots. Super unlock. Bana get low, get low. Ara emo. Sidiye kumisi. Get that to the memo.
Nesikia umangua, mwebake majivu. Na ulize vinini likupendiaga sina majibu. Mwanamke gani umejiatu wivu? Akili ya pesa fukume mtu mvivu. Shemi jampata mwingine mtu olivu. Mepita kushoto kinyola kulia. Mana sidiye kumisi. Sidiye ku... Na waza pesa utanambia nini mapenzi sitaki. Narudia tena sija kumisi. Sija ku... Ndelea kudanga sitaki kupangwa miso mshamba. Narudia tena
sija kumisi. Solidano kiondoka ntabaki nalia. Silali ntakesha na bia. Sifiki popote ntapoteza njia. Mawazo kibala labda ntaga dunia. Sight tangu mesepa I'm feeling alive. Saka tu pepa ni roll in my life. Baby sikitaka just do it I'm nice. They say I'm too good she say no you too nice. Right I might get lucky tonight. Nyonga some jazz and go book me a flight. Party after party so buya di night. Sina my stress, I'm enjoying my life, yeah. Weka mziki mfurai, yeah. Basi kijiti we high, yeah. Don't text me, no, don't call my phone. Don't call
yeah.
My home,
I've goodbye, yeah. I've squeezed into kinyingi, sina nijia. Umekuwa mvuvi, unavuvua chupi. Na waza ni kupeza wadi ya kasia. Sija kumise kenani na pia. Mwenzako nko bize na shika tu pesa. Mwenzangu na shika mikia. Au kisa maybe geto dogo jiko la mkao. Ulipenda gesi sasa ungeniambia. Na ulivo kichwa maji wono kitupe ndoano. Imo delea kuwa panga kama ni gupu. Milisha left simo. Utamwaga chozi sana kuni nilia minamwaga wino. Seven ko virus o TV tu mpaka radio ni minimo. Nesikia
mungua mwebake majivu. Na ulize vinini likupendiaga sina majibu. Mwanamke gani umejiatu wivu? Akili ya pesa fukume mtu mvivu. Shemi jampata mwingine mtu olivu. Mepita kushoto kinyola kulia. Mana sija kumisi.
Sija ku... Na waza pesa utanambia nini mapenzi sitaki. Narudia tena sija kumisi. Sija ku... Ndelea kudanga sitaki kupangwa miso mshamba. Narudia tena sija kumisi.